Blog Talk Radio.
Korera ndetse na irari iby'ubutegetsi kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza ucura imiboro ucura umwijima Rwanda uhinduka sibaniro ry'ibisazi muri burende haguye benshi ku mirenge hirya no hino nakahe gasozi niye mpinga hatumvikaniye urwa mu rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryohari ntambara 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 uragapfusha urakavuga ishyanga uragatsindwa narinuye Kigali nziza nahunze Kigali y'umuriro njye ndi bokoboko na narora inyuma aburuhukiro nigeze mbona muri burende na karubanda yamaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara nzanye umuganda wo gusana amahoro naraye naraye ndose kandi nkabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda nukarire nguhogore Rwanda rwiza Rwakanyarwanda mure 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 mure
arakoze cyane Masabo ati Rwanda rwiza Rwakanyarwanda mure ntukarire nguhogore Rwanda Rwakanyarwanda Uheruka mu gihugu cyacu udutsiko turirimba ubumwe n'ubwiyunge wajya kubona ukabona haje ibintu rimwe na rimwe abaturage badasobanukiwe ukabona ko gatsiko noneho gatangiye kabwirije abaturage kwica kwiba kugambanirana ibyo nibyo tumaze iminsi rero tuganira turi ukuntu twazabyirinda tubahaye ikaze kwiradisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite kano kanya isaha saa cyenda z'amanywa n'iminota itandatu isaha za Washington DC tukagira saa tatu z'ijoro n'iminota itandatu isaha za Paris i Bruxelles ahandi mu Burayi bwo hagati ndetse n'iwacu i Kigali tukagira saa yine z'ijoro n'iminota itandatu nanone i Helsinki muri Finland hari Sixberry Musangamfura tugiye gufatanya kino kiganiro uno munsi turi kuwa kabiri tariki ya 12 Kamena umwaka w'2018 ikiganiro twabateguriye cyitwa u Rwanda ruzibohora rute ingoma z'udutsiko igice cyacyo cya kabiri mukaba muri kumwe nanjye nkuko wenda muri mu byumva bamenyeye ijwi ryanjye muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wateguye kino kiganiro ndabashuhuje muri kumwe kandi nkuko maze kubivuga na Bwana Sixberry Musangamfura umunyamabanga mukuru w'ishyaka rishakwe Rwanda Freedom Movement nagira ngo rero Sixberry niba uriho nyumva ndakuruze muri studio niba uriho nyumva ariko nagira ngo nawe ufate mikro noneho usuhuza uri watwumva
Mirwe Joseph Ngarambe.
Uraho Sixbe.
Uranyumva neza?
Ndakumva neza cyane.
Ya komera nkuko nyine wimbwiye ndagira ngo nsuhuze abakurikira radio ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement ndagira ngo nsuhuze abarwanda shyaka bacu kandi nsuhuze n'abandi banyarwanda bose biyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo duharanire amahoro arambye mu gihugu cyacu ndasuhuza kandi n'abandi bumva ururimi rwacu ndetse n'abandi bazashobora kumva kino kiganiro
ndagushimiye Sixberry hashize icyumweru nta gihe kinini gishize uganiriye abakunzi ba radio ishakwe kuko duherukana ubushize ejo bundi kwa kabiri tariki ya gatanu Kamena 2018 aho twageje ku bakunzi ba radio ishakwe ku kiganiro bisubiremo twise u Rwanda ruzibora rute ingoma z'udutsiko kuko kino ni igice cya kabiri nkuko navuze mu kanya muri kiganiro cy'ubushize twabonye ukuntu imyaka iba yamagana u Rwanda ruri ku ngoyi z'udutsiko turebe ku dutsiko twari tubayeho udutsiko twambere aha ngaha ukuntu twari duhuje ikirangabwoko dutanga ingero abari bahujwe n'umusambi bari bafite ikirangabwoko cy'umusambi abanyiginya bari bafite ikirangabwoko cy'igikeri aribo bega tugarukira aho ngaho wenda nitubona akanya tuzajya no ku yandi moko y'icyo gihe n'ibyayarangaga ndetse n'ingoma zarangaga moko ayanaya yarimo y'abahutu kuko ingoma ntabwo yari cyane gusa nk'uko benshi bakunze kubivuga nabyo tuzabishakira umwanya twagiye turi ukuntu utundi dutsiko twagiye twitwaza ubwoko bugari bw'abatutsi bw'abahutu bamwe baravuga bati ni ibintu bya vuba, abandi bati ni ibintu bya kera, bamwe bati byazanywe n'abazungu. Ibyo byose twagiye ntitwabibonye umwanya uhagije, ariko wenda uyu munsi dushobora kuza kugira icyo tubivugaho. Hagiye hazaho ibindi bintu udutsiko tugenderaho, uturere tw'imbere mu gihugu cyangwa se uturere tw'inyuma mu bihugu. Bamwe na bamwe mu bagiye bari mu dutsiko dutegeka igihugu bagiye bakomokamo, baturukamo mu buhunzi. Abandi aha turavuga agatsiko k'ubu ngubu. Twabonye kandi ko umutima w'agatsiko ubushingiye ku mbaraga za gisirikare, ko umutima w'agatsiko ari akazu akenshi kaba gashingiye ku mbaraga za gisirikare no ku ngengabitekerezo y'inkomoko idasanzwe, cyangwa se umanuka ibyo twarabibonye ubushize, noneho kagafata abandi baturage benshi benshi basigaye bakakagira kakabahindura abacakara, ndetse kakagenda kabumvisha gakoresheje ibyo byombi, izo mbaraga za gisirikare n'iyo ngengabitekerezo, buhoro buhoro kakagenda kabagihigira abacakara, kabumvisha kandi ko ariko abo baturage benshi benshi bavukiye ku ariko nyine Imana yabaremeye, ko ari abacakara nyine ko bagomba kubyumva bakabyihanganira, ndetse bakavuga ko ubumwe ari ubwo ngubwo ubumwe. Ibi byose rero twarabirebye ubushize, tureba ko mu mateka y'agatsiko kagendaga kubaka inziga zigakikiza bitewe n'amaboko gakeneye, kagashaka kakajya gushaka abageni mu buryo bunyuranye, hirya no hino mu turere cyangwa se mu miryango iniyi byagiye bibaho kera, cyane cyane kagashaka kandi amaboko gakeneye, ku buryo abo gashatse hirya no hino kabagira n'ababidishyi, abantu mu by'ukuri bikiriza indirimbo zako n'intero yako, bagashakira ubidishyi mu moko ya n'aya, mu turere tunutu, cyangwa se mu bavuga ururimi runuru. Ibyo byose twarabirebye. Uno munsi tugiye gukomeza icyo kiganiro abantu bakunze, twibaza nanone tutanga n'ibisubizo ukuntu u Rwanda ruzibohora ingoma z'udutsiko. Igice cya kabiri nk'uko navuze, tunibaza kandi tunatanga ibisubizo, twibaza tutese agatsiko kari ku ngoma kamaze kubyara akazu nako. Ese ako gatsiko ka FPD Mike Kagame kaba karashibutse? Ako gatsiko ka FPD Mike Kagame kaba karashibutse ku mbuto za rucunshu y'agatsiko kabega bakagara? Turaza kureba rwose muri kino kiganiro ukuntu nk'utundi dutsiko agatsiko ka FPD Mike Kagame kadukanye n'ingeso yo guhanagura icyari gihari cyose mu byarangaga nyine u Rwanda, gahanagura ibirango byose bya leta yari iriho mbere. Itegeko nshinga rero rikaba ryarahinduwe inshuro zitabarika, ibendera n'indirimbo by'igihugu bikaba byarahinduwe, amazina y'intara n'uturere bikaba byarahinduwe, ikibuga cy'indege cyitwa Gregory Kayibanda kikaba cyarahindutse Aéroport International ya Kanombe, gusa mu rwego rwo gusiba nyine izina rya Kayibanda. Hakaba hari n'ibindi bintu byinshi byo guhindura amateka y'igihugu bayagoreka mu myaka gusa 24 agatsiko kamaze, kakaba kamaze nyine kwigisha urubyiruko rwinshi, kuko abo mu rubyiruko nibo benshi mu gihugu, kakaba kamaze kwigisha andi mateka rwose y'igihugu adafite ahuriye nyine n'ibyabaye, kuko kabumisha ko revolusiyo ari jenoside nta kindi, ko byari iby'abazungu gusa n'abahutu bamwe b'inyangarwanda, niko umuntu yabivuga. Agatsiko rero ka FDMI ka Kagame nubwo gakunze kwivuga ibigwi no gukwiza ko nta kintu gito cyagahangara, turi burebe ukuntu kibeshya, kuko udutsiko tugeza rwose aho tukarunduka uko twabigenza twose, izo mbaraga dukoresha iyo ngengabitekerezo, amaherezo utwo dutsiko turarunduka tukazima tukaba turi butange ingero z'agatsiko ko mu gihe cya MDR Parmehutu n'agatsiko ko mu gihe cya MLNDCDR. Izo ni ingero turi bugende dutanga, wenda n'izindi. Sixbert umusanga mfura nagira ngo ufate ijambo turebe niba koko FDMI itaba iri muri continuity muri continuity y'urucunshu n'agatsiko kabega babakagara tunarebe ukuntu muri imyaka 24 imaze koko gukora ayo mahano yose twavuze ndetse nta wayabara ngo yarondore tuzagira tubigarukaho ariko ikaba inaririmba yuko rwose ari ibereye igihugu yaje rwose hari ari nk'Imana yihamagaye ko nanaho izanajya ijambo ni ryawe.
Urakoze Bwana Zifungarambe, nizeye kunyumva neza.
Ndakumva neza cyane.
Ya nagira ngo nyine nongere ngushimire kuri iki kiganiro kandi no kuba warakiriye ibibazo bagiye bakurikira kino kiganiro ku buryo mbese hari abantu bifuje ko twagira ibyo tugenda tugarukaho tukagira n'ibyo tugenda dusubiza ku bintu bitasobanukiye mu buryo buhagije. Nagira ngo rero nyine muri uyu mwanya koko tuze gusubiza ibyo bibazo ariko ubu twahera kuri icyo cya mbere cy'uko FDMI ari ishami cyangwa se ari yashibutse ku mbuto za rucunshu koko iyo ukurikiye imikorere yayo iya mikorere ya FDMI ntabwo ari ubwa mbere ibaye mu Rwanda kuko kuva ku gihe cya rucunshu koko hariho icyo umuntu yakwita iperereza ryari iperereza naryo iperereza kandi naryo umuntu yavuga ko ari rya gisirikare kubera ko ryari riyobowe na bariya basaza ba Kanjogera bari bamaze kwimika nyine Musinga mwishywa wabo bakaba bari n'abakuru b'ingabo muri abo bakuru b'ingabo rero ubwo nyine n'ayo makuru ya iperereza rya gisirikare n'iki niho yanyuraga kuko kiragiye uko ibintu byagendaga hari igitugu gikomeye cyane ku buryo icya mbere cyabaye kuzimya imiryango cyangwa se kuzimya abantu bagaragaraga bari bafitanye isano n'ingoma ya Rwabugiri yari imaze kuvaho cyangwa se n'abandi bari bafitanye isano na Rutarindwa habayeho ikintu cyo kubazimya ndetse no mu biru kandi ubundi abiru ni abantu baga bakomeye cyane bari mbese nk'umuzi w'ingoma ya cyami no mu biru naho bakozemo bamwe barapfa bamwe baricwa baranyagwa n'abajabo kubanye iryo terabwoba ryari rihari kugira ngo bimike ingoma nshya noneho iyo ngoma uko yagiye ifata imbaraga niko n'abantu bagendaga baryamira amajanja bakirinda kuvugana buri wese mbese akagenda agendera kure undi kugira ngo hatagira ugira icyo avuga cyaba cyaguturutseho kuko nibyo bavuga nyine ko nyirikirimi kibi yatanze umurozi gupfa n'abo bantu bicwaga nyine bitwaga abanyirikirimi kibi kubera ko nk'umuntu wabaga yagize icyo avuga ati ibyabaye ku rucunshu simbyemera uwo yarapfaga cyangwa se uwagiraga ikintu abizamuraho nawe yarapfaga cyane cyane ko ikintu cyari gikomeye cyane ni uko ikirango cya mbere cy'ingoma ya cyami aricyo nyine Karinga yari yahiriye ku rucunshu noneho ingoma nshya ishingirwa hejuru y'amagambo yavuga ngo haguma umwami ingoma irabazwa noneho ubwo ni ukuba ko abantu bari bakimbariye ku mahame mizi y'ingoma ya cyami kuri bo bumvaga hari ikintu gikomeye cyane cyangiritse cyagombaga kuganirwaho kugira ngo abakuru bashakire hamwe umuhamuro watuma igihugu ngo kigira icyongera kugira amahoro igihugu mbese kikongera kugarura ubuyanja abo ngabo nabo barishwe barazimye uwavugaga yaricwaga ibyo rero nabyo niko bimeze n'ubu ngubu niko FDMI ikora ubundi ibanga ry'ubutegetsi bw'agatsiko cyangwa bw'akazu ni icyo kintu cyo kwica kumena amaraso ni ukuvuga uvuze iyo apfuye bituma n'undi areberaho agaceceka icyo kintu nacyo n'ubu nicyo gikoreshwa mu Rwanda. Ni ukuvuga ko urayoboka, wayoboka, wagira amahirwe ukabaho, wavuga uti hari ibitagenda, uricwa cyangwa se ukagwa ishyanga, ugacirwa ishyanga, cyangwa se ukaba ukaba ku ngoyi itarangira muri gereza. Niko mu Rwanda ubu ngubu bimeze. Ni ukuvuga rero ko imikorere tubona, kuko cyane cyane ingoma iri mu Rwanda ubu ngubu, igituma iyo ngoma igira imbaraga ni iyo mikorere ya DMI. Iyo mikorere yo kugira ngo ukomye wese akavuga ibyo iyo ngoma idashaka, akagira icyo anyuranyaho n'abidishyi, yakwicwa, yahimbirwa ibyaha ibi n'ibi, agafungwa, cyangwa se n'uwahungiye hanze nawe arahigwa, nawe akabuzwa amahwemo, cyangwa se akanafungwa, umuntu akanafungwa kugira ngo aceceke, noneho ingoma ikomeze isugire isagambe. Rucunshu rero ibaye iriya kudeta ya Rucunshu ni ikintu cyari gikomeye mu myumvire y'Abanyarwanda, uko batekerezaga umwami, uko babonaga ko umwami, mbese kuba umwami yakwicwa ari ishyano riba rigwiriye igihugu, ko inka zitazabyara, ko imvura itazagwa, ko imyaka itazera, cyangwa se ko amahano anyuranye azagwira igihugu. Niko abantu bagendaga bongorerana hagati yabo, hagira uvuga ati uyu n'uyu yavuze iki ngiki, uwo akicwa, akicwa nyine akava mu nzira. Mu butegetsi nk'ubwo rero iteka haba umuntu, nyine haba hari umeze nk'inkingi ya mwamba, ako gatsiko cyangwa ako kazu kaba kubakiyeho. Iyo nkingi ya mwamba ikaba ifite none ikaba ifite imbariro zose ziza zigahurira ku mwashi, ku buryo izo mbariro rumwe ruvuyemo ntacyo bitwara inzu nk'abazi inzu za Kinyarwanda uko zimeze, ziriya nzu za kera, urubariro rumwe ruvuyemo ntabwo bibuza inzu gukomeza kwihagararira uko yari imeze. Ariko inkingi ya mwamba iyo ivuyeho kiba ari ikibazo gikomeye. Ni naho rero njye mbona hari intege nkeya cyane z'ubutegetsi bw'agatsiko, ku buryo na Kagame niwe nkingi ya mwamba y'ubutegetsi bwe. Ni ukuvuga mu by'ukuri ko buriya butegetsi umunsi Kagame yagize ikintu kimusitaza, buriya butegetsi ntabwo buzatera kabiri, agatsiko ntabwo kazakomeza. Kandi rero byanze bikunze byabaye hirya no hino, ntabwo ari ahambere mu Rwanda ariho hambere bizaba bibaye, si n'ubwa mbere bizaba bibaye mu Rwanda kuko byaranabaye. Tutanagiye kure intambara aba ex-FAR barwanye na FPR Inkotanyi ni intambara yamaze imyaka ine. Ibyo byose iyo ntambara yagiye kubera yuko za mwamba ku mpande zombi zari zihagaze, imwe imaze kwikubita hasi, ubwo ndavuga indege ya Habyarimana Kagame amaze kuyihanura, inkingi imwe ya mwamba imaze kwikubita hasi, inzu yari iteruye yaraguye. Ni ukuvuga mbese uko ubutegetsi bwari bwubatse, n'icyo gisirikare cyari kimaze imyaka ine gihanganye n'ingabo za FPR Inkotanyi, mbese icyo gisirikare cyakwiriye imishwaro, ibintu byose byarahagaze, habura mbese hagiyeho ubutegetsi, ariko ubwo butegetsi ntibwagira ijambo ngo bugaragaze imbaraga zashobora gutuma bushobora no guhangana n'intambara, ku buryo gutsindwa byarihuse cyane. Habyarimana yapfuye muri Mata mu kwezi kwa gatandatu, igihugu cyose, ubwo ni ukuvuga nyuma y'amezi mu by'ukuri amezi abiri n'igice, igihugu cyose Inkotanyi zari zimaze kugifata. Ni ukuvuga rero ko Kagame nta masomo yakuye aho ngaho, uretse ko niyo yanayahakura, ubundi umuntu ukorera umuntu utegekesha akazu cyangwa agatsiko, niyo yahakura amasomo ntacyo yamwungura, kubera ko utegekesha agatsiko niwe wenyine n'akazu ke, niwe wenyine uba yireba hamwe n'akazu ke. Ni ukuvuga ntabwo ari umuntu ushyira imbere inyungu za bose ngo arebere igihugu cyose, arebe kure, ndetse anarebe ko n'ubutegetsi, kuko ubutegetsi byaragaragaye mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi henshi cyane ko ubutegetsi ni ikintu gikomeye cyane mu iterambere ry'igihugu ku mahoro arambye mu gihugu ku buryo rero kuhashyira imbaraga kugira ngo ubutegetsi uko busimburana busimburane mu mahoro kandi busimburane kugira ngo amahane ashingiye ku kurwanira ubutegetsi agabanuke iyo umuntu atashyize imbaraga aho ngaho ni ukuvuga yuko mu by'ukuri nta mahoro aba ashaka aba yireba ubwe wenyine ahubwo akubaka ibishyika bizamukingira kugira ngo azabe ari umwami azaba ari we ufite ijambo wenyine mu gihugu cyose ubutegetsi rero dufite mu Rwanda ni uko nguko buteye ku buryo Kagame biragaragara ko kuva yafata u Rwanda muri 1994 buri gihe amategeko yagiye ashyiraho cyangwa ukuntu yagiye yubaka ubutegetsi yagiye yubaka izo nsika zituma ubwe azakomeza gutegeka kugeza igihe azasazira kandi biranagaragara ko n'itegeko nshinga noneho aho bigereye irya nyuma ririho ubu ngubu nyine yashyizeho riremera ko ashobora kwiyamamaza akagera muri 2034 uwareba imyaka afite ubu ngubu nyine ubwareba imyaka azaba agezemo icyo gihe ku buryo rero icyo umuntu atashidikanyaho ni uko w'icyo yashyize imbere ni inyungu ze bwite n'akazuke ntabwo ari inyungu zabo bafatanije urwo rugamba ntabwo ari inyungu z'abanyarwanda bose ikindi noneho nacyo wavuzeho muri iyi myaka 20 FPR Inkotanyi FDMI ifite ubutegetsi mu Rwanda ubona ko ikibazo kirakomeye cyane imibanire y'abanyarwanda icyuho hagati y'abanyarwanda kigenda kirushaho gukura genocide yakorewe abatutsi yazanye icyuho gikomeye cyane hagati y'abahutu n'abatutsi abatwa bo nta nubwo abantu bakibavuga kubera ko rwose abasigaye ari nk'abuko bari inkuru abenshi barishwe kiriya gihe icyuho cyari gihari muri genocide irangiye amahirwe yo kugira ngo icyo cyuho gisibwe abanyarwanda bazongere babane mu mahoro ayo mahirwe uko FPR Inkotanyi uko FDMI igenda uko igenda yiyongerera imyaka mu butegetsi niko n'icyo cyuho kigenda nacyo cyiyongera nk'ubu noneho byageze aho bavuga ko biriya byanduye umunyarwanda aho bavuga yuko abana b'abahutu abana bakomotse mu bwoko bw'abahutu bagomba kuzajya bahora basaba imbabazi bavuga bati ababyeyi bacu cyangwa se ubwoko bwacu bwarishe ubwoko bwacu ni ubwoko bw'abagome icyo ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza ko mu by'ukuri nta bushake buhari bwo kugira ngo abanyarwanda bazongere basangire akabisi n'agahiye bazongere babane ubushize twabivuzeho tuvuga ukuntu mbese mu ngoma ingoma za cyami zinatangira ukuntu abahutu n'abatutsi bafatanije ubutegetsi ndetse n'iyo miryango iranashyingirana ku buryo n'abo bavuga ubumwe ngo batavanze abo bavuga ngo babahindura b'abanyiginya babahindura ngo batavanze nabyo ntabwo ari ukuri kubera ko mu ntangiriro iyo ukurikiranye amateka y'u Rwanda nk'uko yagiye yandikwa n'abantu bagiye bikorera ubushakashatsi ndetse n'abantu bakuru nk'uko bagiye babihererekanya usanga byarabaye ngombwa ko kugira ngo abantu bumvikane mu gihugu byabaye ngombwa ko bashyingirana ndetse bafatanya no gutegeka igihugu kiriya gihe cya kera cyane uwatekereza u Rwanda uko rwari rumeze amashyamba yari ahari inyamaswa zari zihari hirya no hino y'igihugu abantu kuganya no kwegerana no gufatanya kugira ngo bahangane n'ibyo bisimba byari bihari ndetse banashobore gufatanya kuri buri cyose kubera ko nkatwe abakuru twaranabibonye tukiri batoya iyo umuntu yagiraga ibyago cyangwa se niyo umuntu yarwaraga abandi baturanye n'abandi bose barazaga bakagutabara bakagufasha mbese ugasanga abantu barakoreraga ibintu byose hamwe abantu bari bakeneranye niwo muco wari mu Rwanda kiriya gihe cya kera ni nawo umuco wakomeje nyine ugenda uzima kubera ubutegetsi bubi cyangwa se n'ukuntu n'utwo dutsiko turo tuvuga twagiye tuzanamo izindi ndangagaciro zidafite aho zihuriye n'indangagaciro umunyarwanda yari afite, indangagaciro z'umwimerere. Icyo gihe rero kera abantu bari bakeneranye, baba abatwa, baba abatutsi, baba abahutu, abo bose bari bakeneranye. Hari ibiza bahoraga nabyo, kandi ibyo biza ntabwo byavanguraga ngo bivuge ngo abangaba n'ubwoko bunubu reka tubihorere. Noneho hakaba n'abari bakikije u Rwanda cyangwa se n'abanzi b'u Rwanda bahoraga barekereje bataruha amahoro. Byari ngombwa rero ko abantu bashyira hamwe, ni nayo mpamvu ubutegetsi bwa mbere ubwo butegetsi nabwo bwari ubutegetsi bwari busangiwe mu buryo nyine nk'uko twigeze kubisobanura, ni ubutegetsi bwari busangiwe. Uracyanyumva neza?
Ndakumva neza cyane Sixbert.
Yeah.
Ndakumva neza cyane.
Icyo gihe rero nari navuze ku byerekeranye na nuko mu ruko gusangira ubutegetsi, cyane cyane navuze kuri Nyirarumaga. Hari ababajije ibibazo batese bishoboka bite ko ibyo bintu byabayeho, bishoboka bite ko abahutu bivanze n'abo mu bwoko bw'ibimanuka, abo bitaga ngo ibimanuka. Ni ukuvuga mbese ubwo naho naza kuhagera amoko y'abantu bitaga ibimanuka, nabyo nabisobanura nkavuga nkerekana nyine ibyo abanditsi babyanditseho cyangwa n'abakoze ubushakashatsi ibyo bagiye babivugaho. Bakavuga bati bishoboka bite, bishoboka bite ko abahutu bavuyemo abagabekazi. Mu by'ukuri rero iyo urebye ari amateka ya kera cyane, cyane cyane abantu bashingira nko ku bishyigo byagiye bihererekanywa, kuko hari imiryango y'abasizi. Iyo miryango y'abasizi kugera mbese ku gihe cya mu gihe cya nyuma cya cyami, iyo miryango y'abasizi yari igihari, kandi ibisigo bakagenda babihererekanya nyine uko uko imyaka yagendaga ihereza iyindi. Berekana rero ko mu nkunguwo mbese Nyirarumaga, banamwita Nyiraruganzu kuko yabaye umugabekazi ategekana na Ruganzu. Bakavuga yuko icyo gihe yari umugabekazi w'umutsindirano kubera ko nyina wa Ruganzu yari yarapfuye. Hanyuma uwo Nyirarumaga akaba ari uwa mbere mu bagabekazi b'abashinga 9 kuri 12 ba mbere b'ingoma Nyiginya. Bavugaga nyine yuko ngo kandi ibyo binagaragara no muri icyo gisigo uwo musizikazi, kuko niwe nashinze uwo muryango w'abasizi, bigenda bihererekanywa kugeza muri mu myaka ya vuba ahangaha. Nukuba vuba mvuga ni muri za mu gihe 1900 muri na za 50 na za 60 n'ibindi. Muri icyo gisigo yerekanaga yuko hari uwitwaga Nyamususa, akaba yarabaye umugore wa Gihanga. Ubwo babivuga nyine muri icyo gisigo. Gihanga nyine bakaba bakore wahanze ingoma Nyiginya, akabyara abana 3 bakaragwa ibihugu 3 byarimo nyine hakaba Kanyarwanda, karagwa igihugu cyiswe cyaje kuba u Rwanda, Kanyabugesera karagwa Bugesera, Kanyendorwa akaragwa Ndorwa. Ngo ikindi Nyamususa akaba yari umukobwa wa Jeni bya Rurenge, akaba nyine yarabaye uwa mbere mu bagabekazi b'abasinga. Ni Nyamususa, ntabwo ari Nyirarumaga. Noneho Nyirarumaga nyine nawe akaza kuba umugabekazi nyuma. Hanyuma bakavuga ko nyine amateka ya Gihanga atangirira ku mugani w'ibimanuka, ngo Nyamususa umubyara bami b'Abanyiginya akaba akomoka ku basinga b'abasangwa butaka. Ni ukuvuga mbese mu by'ukuri ko abo basinga b'abasangwa butaka icyo gihe cyangwa se nuko amateka agiye abisobanura bakomokaga mu bwoko bw'abahutu. Bakavuga rero ko byahaye ingoma Nyiginya amateka atari imigani, bityo iyo ngoma nyine ikagira imizi igenda igafata ku butaka nyuma rero twaje gusobanura mu kiganiro cyashize ukuntu byagezeho imiryango yitwaga ibibanda, ni ukuvuga imiryango yavagamo abagabekazi n'abamikazi, ni ya miryango nyine y'abega, abanyiginya nako abega, abaha, abakono n'abasinga. Byageze ubwo imiryango y'abega n'abakono ikomera, igira imbaraga cyane, iza gukora amanyanga mu by'ukuri kugira ngo ya miryango yindi kongera kugera ku ngoma. Niko byagenze, kubera ko uko amategeko bagenderagaho yari ateye, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri umwami wimaga nyine yabaga afite n'umugabekazi bari kumwe ku ntebe, ariko noneho umugabekazi uzakurikiraho yagombaga guturuka mu wundi muryango muri ya moko y'ibibanda. Ku buryo iyo ubaze ukabireba neza, kubera ko iyo miryango yari ine, abega, abakono, abaha, abashinga, ni ukuvuga yuko muri urwo ruhererekane buri muryango wongera kugira umugabekazi nyuma y'ingoma eshatu. Buri ngoma rero yihaye nk'imyaka muri za mirongo ingahe, ni ukuvuga ko mu by'ukuri ubwo umuryango wongera kugira umugabekazi nyine ni ukuvuga ko ubwoko bwongera kuzavamo umugabekazi nyuma y'imyaka nk'ijana, ugereranije nk'imyaka ijana, kugira ngo bazongere bagire umugabekazi. Niyo mpamvu rero haje kuza hayo manyanga yo kugira ngo ba ya miryango bwa bwoko bundi bwari bufite ibyo bibanda, abashinga n'abaha, bigizwe yo Burundi, bigizwayo. Noneho maze kwigizwayo, tuma abega n'abakono bagenda bagaruka, nyine bagaruka ku ngoma mu buryo bwihuse kurusha uko byari bimeze mbere, kugeza n'ubwo ndetse byageze ubwo abo mu miryango y'abega baba ari bo bonyine bavamo abagabekazi, noneho ba bandi bandi bose barazima. Ibyo rero ni ibya Rucunshu nyine, ndavuga ko Rucunshu ariyo yageze ubwo rwose ayo mateka yagira nk'ihame, yagira ihame, noneho abega baba ari bo bafata ubutegetsi bwose, bakishyiriraho nyine icyo gihe cya Rucunshu kugera ku gihe cya Ndahindurwa, cya Kigeli Ndahindurwa. Iteka nyine iyo miryango ikomeye y'abega niyo yagiye ibitu ikora ishaka umwami usimbura undi iyo yabaga yatanze. Yenda ubwo naho nituza kubona iki kiganiro, nituza kubona umwanya uhagije, yenda ubwo naho twaza kuhagera, ariko ni umwanya utanabonetse. Icyo umuntu yatsindagira ni uko umuryango w'abega uko wagiye ufata ugira imbaraga, ko wagiye ushaka kwiharira ubutegetsi, wubaka akazu gakomeye cyane, ushyiraho nyine ikintu yenda ubungubu tukita DMI. Ariko imikorere ya DMI ntabwo ari ikintu gishya kije ubungubu mu Rwanda, ni ikintu cyo ku Rucunshu, cyakurikiye Rucunshu, gikomeza kubaho ngaho. Iyo ni ukuvuga rero abantu bo mu abega bamaze kugira kwigarurira ingoma, bubatse icyo kintu cyatumaga uwo bitaga umwanzi cyangwa umugome yicwa, akanyagwa, agacirwa ishyanga. Nguko uko benshi mu Banyarwanda bagiye bahunga icyo gihe, bahungira mu bihugu bikikije u Rwanda, bahunga kandi ingoma ya cyami, kandi bari bashyigikiye nabo ubwabo. Ndetse bamwe banahunze icyo gihe ari abantu b'ibikomangoma, ari abantu mu by'ukuri nabo bari bafite umwanya ukomeye cyane muri iyo mitegekere ya cyami cyangwa muri iyo ngoma ya cyami. Ndumva sinzi n'ibyo rero wambwiye nabisubije, wanyibutse
wabisubije rwose, wabisubije neza. Ndetse n'uwo mwuga wo kuperereza, wabivuze iperereza, ariko abanyarwanda barabahanga mu gutata ibyo bitaga intasi. Hari ibikorwa bya gisirikare koko, no muri icyo gihe babyita gutata, bakavuga intasi, andi magambo narayibagiwe. Ibyo byose rwose wabisesenguye neza, ubwo uti ibiriho gutegeka bya gisirikare. Wanibukije yuko abo basaza bakanjogera umugore wa Rwabugiri. Abasaza nyine bakanjogera nyina Musinga, Musinga ubyara Mutara akabyara ndetse na Kigeri. Kuba toya bari bwenda ko ari bya kera cyane. Abo basaza bakanjogera rero barimo cyane cyane witwaga Ruhinankiko, witwaga Kabare mbere na mbere, na Ruhinankiko, bari n'abatware ba gisirikare bafite ingabo. Bityo rero urumva ko ubutegetsi nabwo bwari ubutegetsi bwa gisirikare kuva kera. Bashyizeho andi mategeko, birumvikana wavuze uko bamaze gutwika Rutalindwa, bakamutwikira mu nzu n'abana n'umuryango, n'ingoma igahiramo. Bavuze ngo ni Kabare wabivuze, ni Kabare wabivuze, ndabyibuka neza. Yaravuze ngo haguma umwami, ngo ingoma zo zirabazwa. Bityo afata Musinga wari umwana, Musinga wari umwana aramuterura, amushyira hejuru ati umwami wanyu ni uyu nguyu kuva ubu. Niko yamweretse nyine ingabo zimaze gutsinda izo umuntu yavuga ko zari legitime, ko zari zarashyizweho nyine kugira ngo zisigasire ubwami, ubwami bwari buyobowe na Rutalindwa Mibambwe. Ibyo rero rwose ntacyo utavuze wumvise ko ibintu byo gukora kudeta, hagiye habaza kudeta mu Rwanda na nyuma yaho, ariko ku rucunshu ni kudeta, n'ubundi yitwa kudeta yo ku rucunshu. Wenda wabwira abajene bariho ubu aho ariho, ni Gitarama. Ndumva ari iruhande rwa Shyogwe, ari iruhande rwa Nyamubiri, hariya kwa Kayibanda mu mujyi wa Gitarama. Rucunshu ndi wenda wasobanurira abatoya aho ariho. Ni ahantu hagiye haba ibintu byinshi
Ako
cyane
nahita
kuva
nka
mu kare.
yenda nkavugaho, kuko no mu kiganiro cy'ubushize twarabivuze ku Rucunshu. Ni nyine Rucunshu ni ahari Igitarama, ahitwaga Nyamabuye, ubu hahindutse ngo Muhanga. Naho ngaho
Yego.
aho Rucunshu habereye kudeta nyine yahiritse umwami Rutalindwa. Niyo kudeta nyine yabiga yimika Musinga. Musinga afata ingoma akiri n'umwana nyine, urumva nk'uko wari ubisobanuye nyine. Umuntu Kabare yateruye akamushyira ku bitugu nyine. Kabare yari umuntu muremure cyane, amushyira ku bitugu bye aravuga ati umwami nguyu nyine. Urumva umuntu batiraga bagatereka ku bitugu uko yanganaga.
Yari umwami.
Aho Rucunshu ni naho hanabereye n'iriya kudeta yo muri 1961, kudeta yakuyeho ingoma ya cyami ikazana Repubulika. Ni ukuvuga mu by'ukuri ko ari mu karere kamwe aho ngaho.
Yego. Ambagira ngo tuyambe abantu batoya, kuko iyo bumva aravuga ati ni ibintu bya kera bya kera bya kera cyane, kuko Musinga uwo
Yenda
nguwo
kandi kantu gato
yakiri
umuntu
kare.
yakongeraho ni
Yego.
uko na Kagame akomoka muri ako karere.
Kagame akomoka muri ako karere.
Niho
Yego.
akomoka muri ako karere nawe.
Ubwo turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na 1996, niba nibuka neza. Urumva ko siyekle ya 19 yari iri gushira, hari abazungu bari banahageze b'Abadage, yari iri gushira. Ni ukuvuga ko hakurikiyeho ikinyejana cya makumyabiri, cyo kinyejana cya makumyabiri. Nicyo nyine na Musinga yaciriwemo i Kamembe mu myaka ya za 30. Urumva ko yashize 33 gusa, bamutereye hejuru nyine berekana bati nguyu umwami. Kigeli yavukiye i Kamembe aho Musinga yari yaciriwe. Wakomeza gato tukabwira urubyiruko bakumva ko ari ibintu bya vuba cyane rwose. Aho yanabikoreye n'Ababiligi bacira Musinga i Kamembe, n'Ababiligi babimukoreye, ndetse ajyana n'uwo nyina Kanjogera. Nduba nawe yaraguye imoba uriya Kanjogera nyine mushiki
Nibyo,
wa Bakara.
barajyanye bombi, barajyanye kubera ko n'ubundi uko byari biteye mu Rwanda rwa kera, umwami yategekanaga n'umugabekazi, ku buryo iyo umwami yatangaga n'umugabekazi yaricwaga cyangwa se akagirwa inama yo kunywa, kugira ngo mbese batange umwanya hataba abagabekazi babiri mu gihugu, kugira ngo mbese atange umwanya. Ibyo niko babigenzaga n'Ababiligi rero nabo, kubera ko nabo icyo kintu baragicengeye. Ubutegetsi bw'akazu iyo ugira ngo mbese nawe ubukoreshe, Ababiligi bari bakeneye kugira ngo u Rwanda barutegeke kandi barutegeke barufitemo imbaraga bagize uburyo bakorana n'ubwami. Ariko muri uko gukorana n'ubwami bagira n'uburyo nyine bagenda babumunga. Icyo nacyo cyarabaye, bagenda babumunga, noneho ireme ryabwo rigenda ryogoga, mbese riba rigenda riba ubusa, rigenda ari mbese ryo ireme ryabwo rigenda ari rigabanura ingufu, ku buryo byageze muri za 50 n'ibindi ubwami butagikomeye nk'uko bwari bukomeye mbere. Nyuma rero nyine kuko Musinga bamuciriye hanze y'igihugu, nyuma hajyaho Rudahigwa nawe aza kwicwa, aza gupfa, tunerekana ko yishwe, nawe aza gusimburwa na Ndahindurwa, ku buryo nabwo bavuga ko ari nka kudeta yakozwe y'imwima, kubera ku buryo Ndahindurwa yimye ntabwo ari uburyo bwari bukurikije uko imihango yo kwima k'umwami yajyaga igenda mu mateka y'ubwami bw'u Rwanda, ntabwo ariko byagenze. Ikindi kandi abari abiru bagomba kubigiramo uruhare, ntabwo ariko bose bagize uruhare muri uko kumwimika. Ni n'uwo bitaga umwiru w'umwami wabaga mu bwoko bw'abacobe, nawe ntabwo nibaza ko yagize uruhare nk'urwo ngurwo kugira ngo Ndahindurwa nyine yime. Nabyo byafashwe nka kudeta, kuko hari abari bashyigikiye abandi batari Ndahindurwa, hakaba n'abari bashyigikiye Ndahindurwa, noneho rero bamushyigikiye bari bo baganza barabifata. Ikindi yenda umuntu yavuga kigaragaza ko ari ibintu bya vuba, nuko nk'uko nyine ubushize twabivuze twerekana ko Kagame nawe akomoka muri abo mu bakagara,
yego,
muri abo ngabo by'ukuri bagize uruhare rukomeye cyane muri ibyo bya Rucunshu. Ni umwuzukuru wa
Kagara, ni umwakagara kubera Rwakagara wabyaraga abo batware ba Kabare na Ruhina Nkiko, se yari Rwakagara. Kabare Ruhina Nkiko Kanjogera Nyirayuhi nyine uriya waciriwe za Mobani, Kamembe na Musinga umuhungu we. Kanjogera ni umukobwa wa Rwakagara. Tujye tubyibutse nyine abantu bumve ko ari ibya vuba cyane atari n'ibya kera. Rwakagara rero niwe waje kubyara abana bagenda babyara abandi bagera kuri Rutagambwa se wa Kagame. Komeza. Waba uri unyumva? Ubanza hari ikibazo kandebe six.
Ikibazo cyari iwanjye ntabwo ari iwawe kikubiri. Nyine navugaga yuko ababyumva hari igihe bakeka ko ari ibintu bya kure cyane, ariko mu by'ukuri inyuma ya Rucunshu abantu barebye neza basanga ingoma za cyami zakurikiyeho, nyine ubwo hari iya Musinga, hakaza iya Rudahigwa, hakaza n'iya
Abazungu Kigeri,
hakaza nyine n'iya Ndahindurwa. Ni ukuvuga mu by'ukuri umwami wavuye Rucunshu ni Musinga, yakurikiwe n'abami babiri, nyuma haza
yego
Repubulika ha
yego
ya mbere itegeko
yavukiye kuri cyo bita kudeta y'igitaramo harya kuri stade hariya Kagame na wari watibagiwe yagiye no gutaburura umurambo w'umuperezida wa mbere Mbonyi Umutwa. Komeza sisere.
Noneho ubwo nyine hakurikiraho Kayibanda nawe asimburwa na Habyarimana, ubundi hakurikiraho nyine iyi ngoma ya FDMI ubungubu birangajwe imbere na Paul Kagame. Ni ukuvuga rero ko ababitekereza hari igihe bakeka ko ari ibintu bya kera cyane, ariko mu by'ukuri ntabwo ari bya kera, ku buryo rero kwerekana ko cyangwa kuvuga yuko Kagame akomoka kuri iyo miryango yabo ngabo ba Rwakagara,
bene Rwakagara, Kabare, Ruhina Nkiko, Kanjogera,
isano ntabwo ari isano ya kure cyane, ni hafi rwose, ntabwo ari kure cyane, ni hafi, ku buryo rero mu by'ukuri asa naho ari nk'umwuzukuruza wabo ngabo, akaba yarasubiranye ingoma bari batakaje muri 59.
kandi agakora ku buryo nawe asibanganya ibintu byose byari byaramubanjirije. Twabikomoje mu kanya, ngira ngo uribuka ko twavuze ko adatinze yaraje, aracyitwa perezida, byo ntarabasha kubisibanganya. Baracyibaza wenda ibyo azaba byo, nabyo boneza bashaka wenda udukanga, wenda bavuge bati turashaka ko yitwa umwami w'umwega, wenda aracyabitekerezaho.
Nabyo ndibaza ko mu ngorane yagiye agira n'izo ngizo z'uko nyine yashatse kuba nk'umwami, ariko akaba umwami mu cyitwa Repubulika. Nyine bituma mu by'ukuri biramugora, bituma ingoma yimera nk'igihindugende. Ntiyaba Repubulika, ntiyaba n'ingoma ya cyami, ariko ndibaza aho ngaho bizagira ubwo bazasaba ko u Rwanda ruba ko ingoma ya cyami igaruka mu Rwanda. Ndumva icyo ngicyo kizageraho kikaza, nkurikije uko umuvuduko mbona mu ivugurura ry'amategeko nyine, uko mugenda mbibona mu Rwanda, mbona ibyo nabyo bizageraho bikaza.
Hari ahantu nasomye yuko mbere na mbere FPR nyine ijyaho bagerageje, nako twaranabivuze, twabisomye mu harantu twabisomye mu mateka, bavuga ko mbere yitwa Ranu, FPR nyine yitwa Ranu, ikava ku bimeze gucurikiranya nyine mu rurimi rw'Icyongereza ugacurikiranya unare, nyine iriya ishyaka ry'umwami, ko ari ukugira ngo n'abamonarishiste biyumvemo. Gusa rero byarabahindukiye, bari bazi ko bazazana umwami, ahubwo harimo n'ikibazo Fixbert, kuko bamwe bashyigikiye urugamba rwa FPR, bazi bibwira ko bazazana umwami Kigeli, uko byagenze urabibonye, aho ntibishobora kuba ahubwo mu bizasenya kariya kazu kuriya mwega w'umwakagara. Ijambo ni ryawe.
Njye mbona koko ruriya rugamba rutangira, hari abagiye barushyigikira bazi ko ingoma ya cyami izagaruka. Ndanibuka nari mu Rwanda rwose intambara yararangiye, hari igihe habaye ibirori bikomeye cyane bibera ahahoze inzu ndangamuco y'Abafaransa, yari harya i Kigali kuri Rond-Point, ndumva ariko hitwaga. Icyo gihe mu ndirimbo zakinwe hari abantu baturutse murenge bari bafite itorero ryari ryahimbye nyine indirimbo yavugaga yuko ngo yandi mu gaseke naboheye iwacu ngo nagatuye Kigeli wa gatanu, baririmba indirimbo igaragaza mbese urukumbuzi cyangwa se n'ishavu ry'uko umwami Kigeli wa gatanu atari ku ntebe, atari ku ngoma. Icyo gihe rwose byateye ikibazo kuko ibyo birori byari byabaye hari harimo abategetsi bose, numva abategetsi bose bari bahari, ku buryo nibuka ko nyuma yaho byaje no gukurikiranwa nyine ubwo DMI irabajagajaga bavuga bati ni bande bazanye ziriya ndirimbo, ni bande bayihimbye, banavuga ngo kuki ngo washinzwe gukurikirana mwene ibyo bintu batumvise izo ndirimbo zagomba gukinirwa bategetse imbere yuko izo ndirimbo zikinwa, kugira ngo iyo ndirimbo mbese bayikuremo cyangwa n'iryo torero baribuze. Ibyo bintu byarabaye. Hari abantu rero baturutse hirya no hino bazi ko urugamba barwanaga rwari urugamba rwo kugira ngo babohore igihugu, hasubireho ya ngoma ya cyane, umwami atahuka. Noneho FPR DMI imaze gufata leta ikora ibindi, iravuga iti muri iyi ntambara twakoze amasezerano ya Arusha, amahanga ategereje ko twubahiriza amasezerano ya Arusha, nta kundi byagenda, abantu nibihangane, ikibazo kirumvikana, ntabwo iby'ubwami byagaruka, amasezerano ya Arusha ntabwo ariko avuga. Icyo gihe FPR ivuga yuko hari itangazo yari yakoze mu kwezi kwa karindwi mbere yuko guverinoma ijyaho nyine imaze gufata leta, ku buryo icyo gihe guverinoma ya mbere ijyaho, guverinoma yitwaga iy'ubumwe ijyaho ku itariki ndibaza 19 z'ukwezi kwa karindwi 1994, icyo gihe hanatangajwe ko itegeko nshinga ry'u Rwanda ari amasezerano ya Arusha, wongeyeho itangazo rya FPR Inkotanyi, niko byari bimeze. Noneho rero ba bantu bari bazi ko mu byo bashyigikiye ko bashyigikiyemo n'umwami ariyo kugira ngo leta izemerwe leta yari imaze kujyaho ko igomba kugendera ku masezerano ya Arusha ubwo abantu bumva ko nyine ari ibintu bizageraho bikagaruka mu myaka ya vuba ariko uko imyaka nyine yagiye ihita niko Kagame yagiye atsimbakaza mbese ubutegetsi bwe noneho bya bintu byo kuba ngo ingoma ya cyami ishobora kuzagaruka kamuri nyine ubwo kazimirira mu Kamuga ku buryo icyo kibazo cyagiye nk'amahembe wa mugane nk'amahembe y'imbwa giherera iyo ngiyo ndumva hari n'igihe byigeze no kuvugwa nigeze no kumva za ibintu by'amajwi ya Kagame madiskuru avuga anyega ndahindurwa amunyega rwose ananyega n'iby'ubwami ndumva hari za diskuru igeze kuvuga cyangwa ibibazo yasubizaga abanyamakuru anyega ibyo bya cyami ananyega ndahindurwa anavuga ngo nta nubwo ngo nta nubwo yifata nk'umuntu ngo aziko ngo atari umuntu nk'abandi ku buryo rero abantu bari bategereje yuko bizagera ubwo ingoma ya cyami izagaruka mu Rwanda cyangwa se ndahindurwa akagaruka basubije amerwe mu isaho nyuma mu gutanga kwa ndahindurwa uburyo yashyinguwemo cyangwa uburyo umurambo we umugogo we uburyo wazanywe mu Rwanda ndumva abantu barabikurikiye hari ibiganiro byinshi cyane byabikozweho nabyo byagaragaje mbese uko Kagame abona ibyo ngibyo by'ingoma ya cyami uko abibona n'uko abifata byaragaragaye ndumva ari cyo navuga kuri ibyo ngibyo
ubuzi by'imigogo imigogo y'umwami mbese n'umuperezida wawe wita umugogo ushatse ikindi kibazo Habyarimana ntawuzahuje wa mbonye umutwa ahuri hari hazwi ari ku ngubu wawujyanye ahantu hatazwi wakayibanda ntiwarubara kuko Habyarimana ibyo yamukoreye n'ukuntu nyine yashyinguwe nabyo ni ikindi kibazo nawe nta munyarwanda mu banyarwanda benshi cyane bamukundaga bakundaga ibyo yabakoreye ntawuzi neza uko byagendekeye umugogo we n'uko washyinguwe umuntu yavuga namusinguwe nguwo imoba aho ngaho yaguye sinzi niba hari unuhazi yewe na nyina nubwo yari inkorashyano ariko nawe ibyo ari byose yari umuntu wo mu mateka y'igihugu Kanjogera wabanje kwitwa Nyiramibambwe kuko yari n'umwe mu mugabekazi w'umutsinderano kuri Rutarindwa noneho nyuma akitwa Nyirayuhi kubera Yuhi Musinga abo bose rero abanyarwanda ntekeza ko utubashye mu by'ukuri abazimu no kubaha abazimu biragoye kutubashye nyine abapfu no kubaha abazima nabyo biba bigoranye ni kimwe mu bibazo byacu icyo kintu cyo bakivugaho iki Sixpere kuko
icyo nakivugaho nuko nize ko nagucimwe ijambo icyo nakivugaho nuko
oya ni nko kuzimanganya nabyo kwa kuzimanganya ibintu by'ibimenyetso by'igihugu nyine abantu bazwi ukabazimanganya pe bakazima ijambo ryawo
nyine ubushake bwo kuzimanganya Burundu bategetsi mbese bayoboye u Rwanda ubwo bushake burahari kandi ni ubushake bunamaze n'igihe ubundi urebye nk'ingoma za cyami uko zari zimeze z'ubwazo zari zifite uburyo zaherekezaga imigogo y'abami mu buryo igihugu cyose mbese wasangaga cyabyitabiriye n'iyo umwami yabaga ari umwami wakoze ibindi bintu by'amarurerwa kuko nabo babayeho ntibyabuzaga ko umugogo we ugira uburyo utabarizwa kandi naho utabarijwe hakaba hazwi nyuma rero ubwo bushake ntabwo bwagaragaye habayeho ubwo bushake bwo kugira ngo mbese banazimye abo bakuyeho wabirebera nko kuri Habyarimana amaze gukoraho Kayibanda ndetse Kayibanda kanicwa noneho kanazamuka nyine ukareba kuri Kagame abamubanjirije naho ubushake bwo gushakisha iyo mirambo cyangwa iyo migogo yabo ubwo bushake ngo bwabayeho hari abemeza ko ubwo bushake bwabayeho ko n'ubu bugihari ariko ikabishakishwa kugira ngo ikorerweho imihango ya Kinyarwanda kugira ngo mbese abantu babishakiremo ibintu by'imihamuro hari amakuru nigeze kumva yenda ubwo abantu bazakomeza bagende bayabungurana ibitekerezo n'ababigizemo uruhare ndetse nabo bazatobore bavuge nigeze kumva ko kubera ko umurambo wa Habyarimana wajyanywe za Badolite hariya kwa Bamobutu nigeze kumva ko igihe ingabo za FDMI zari zihari zawushakishije ubwo bushake bwo gushakisha umurambo wa Habyarimana bwari buhari niba zarawubonye niba zitarawubonye ntacyo nyine ibisigazwa byawe niba zarabibonye cyangwa zitarabibonye ntabwo ayo makuru yongeye kuvugwaho ariko ubwo bushake bwabaye imoba naho ubwako ndibuka ko mu ntambara zira za Kabila ndibuka ko imoba hari igihe hari na icyo umuntu yakwita quartier general ya icyo gihe ari colonel ndibaza cyangwa ari general Karake Karenzi ayoboye ingabo muri ako gace hari igihe hari muri ako gace ka za Moba aho naho abantu ngo bari bashinzwe kumenya aho umugogo wa Musinga wari uherereye icyo nacyo ngo cyabayeho nigeze kumva kivuga ibyo rero kuba byarabaye ndetse kuba n'umurambo wa perezida wa mbere w'u Rwanda ndavuga uriya nyakwigendera Dominico Mbonyumutwa kuba warataburuwe aho wari warashyinguwe nabyo ubwabyo bigomba kuba bifite icyo bivuze ku buryo rero hagomba kuba hari muri ako kazu hagomba kuba hari n'abandi bashatse gukorera ibintu by'imihango ya Kinyarwanda kuri iyo migogo y'abategetsi bababanjirije icyo ngicyo cyagiye gikunda kuvugwa yenda ubwo abashakashatsi bazakomeza bakabireba neza bityo n'amateka yacu akazagira icyo avuga kuri icyo kintu nacyo kikazamenyekana ndumva aricyo navuga kuri iyo ngibyo
ubwo turi muri iyo mihamuro yo kugerageza nyine gukora mu by'ukuri ibintu bitajyanye ni baravuga ngo turi mu bihe bya internet turi abakirisitu ariko urabona ko iyo mikorere ubwayo iyo mikorere ngira ngo tugiye mu kuraguza ukuntu bose baraguza duhereye ngira ngo nk'umwanditsi wagiye wandika cyane ku ndagu hirya no hino n'ukuntu abantu bo muri MNDCD Habyarimana n'umugore n'abandi bavaga mu misa bakajya kuraguza ngira ngo ibyo urabizi indagu z'amagana urazizi n'ibyo yakorewe kugira ngo nyine wende indagu babe bazibonera intsinzi bikanga numva ko n'abakagamari ngo baraguza biteye ubwoba ahubwo baraguza cyane nabo ibintu by'imico y'ubutegetsi y'uko dutsiko inajyana no kuraguza urabizi neza nagira ngo nabyo ugire ucyubwiraho abatwumva cyane cyane urubyiruko batazi cyane n'ibyo byo kuraguza uretse ko ino mu mahanga kuraguza baraguza ku mugaragara ahubwo iri iwacu niho twavuze ko ari ibintu by'ibishenzi bitanakorwa mu gihe ino ahubwo binakorwa ku mugaragaro ndetse n'abaperezida benshi bamwe bakaba banaraguza ku mugaragaro ijambo ryabo
nibyo mu Rwanda
nkamitira hano yararaguzaga n'umupfumu we yarazwi hano ni urugero natanga rwose byaravugwaga
we ni umwe mu mihango y'abatuye isi hirya no hino ntabwo ari mu Rwanda honyine bifite amazina yabyo hirya no hino ariko hose usanga mu mico yaho byarahabaye hari naho bikiri n'ubu ngubu mbese bakaba bakibikora mu Rwanda rero icyabaye nuko abakoloni si mu Rwanda honyine muri Afurika hafi ya hose abakoloni aho bageze bavuze ko ibyo basanze byose byari ibintu by'abashinzi bagomba kugira ku by'abapagani bidafite agaciro ko bagomba kubivaho burundu kandi birumvikana ko abacurabwenge b'abakoloni baravuze bati kugira ngo tuzashobore gukoloniza abanyafurika bariya ni abantu bafite imyemerere yabo bafite imico yabo bafite ukuntu bafatanya hagati yabo bafite indangagaciro zikomeye bagenderaho bariya abantu kuzabakoloniza ntibizoroha kereka nitubakangurira kubereka yuko ibyacu ari byo bizima nyine tukabumvisha ko Imana ariyo dusenga ariyo tuvuga twebwe tukabumvisha ko ururimi ari urwacu uruzungu tukabumvisha ko n'umuntu ufite agaciro ko ari umuntu mbese ugendera mu byo abazungu bagenderamo ni ukuvuga mbese umuntu wize akiga ubwenge abazungu nyine bigishaga mu mashuri ko ariwe muntu w'indatwa w'injijuke ariwe ufite agaciro mbese noneho ugasanga ba bandi b'abahanga b'abanyarwanda ba gakondo agaciro kabo kakagenda gatakara ni nuko rero n'ibyo byo kuraguza n'ibindi byose cyangwa no kubandwa no guterekera n'ibindi niko ni uko nguko ubukoloni bwagiye bubirwanya bufatanije na Kiliziya babirwanya bivuye imbere bivuye inyuma kugira ngo mbese bizime burundu naho mu Kinyarwanda hari umwami uraguza atsinda ubuguza bashaka kuvuga ko umwami nyine uraguza akamenya aho umuyaga werekeza akamenya uko ikirere kimeze ko uwo mwami yagiraga yarambaga kurusha wa wundi wabaga kubwo kubuguza ni nko kuvuga babaga babuguza mbese banywa inzoga aho ngaho bataramye bameze neza mbese bari mu bintu bimeze nk'ibirori bakavuga ko umwami uraguza yatsinze ubuguza ibyo rero kuba mu Rwanda baraguza ntabwo ari bwo butegetsi bwonyine ubwa Kagame si bwo bwonyine buriho buraguza si bwo bwonyine buraguza nubwo bwakuyeho n'ubundi nabwo icyo kintu cyo kuraguza ubwo butegetsi bwagiye bukivugwaho ku buryo rero ari ikintu wa mugani kiri no mu muco w'abanyarwanda ntabwo ari ikintu cy'umwihariko ubwo butegetsi bwonyine hari ikindi kibazo mu byo yenda tutavuzeho sinzi niba tuza kubona umwanya wo kubivugaho hari ikindi kibazo yenda twaza kukigarukaho niba hari ikindi wagira ngo ubanze kumbaza hari abavuga batari ko moko y'abanyarwanda avugwa n'ayahe ayo moko n'ayahe ese amoko bitaga ibimanuka ni moko ki n'ayahe nagira ngo aho naho tuze kuhagera sinzi niba nahita mbikomerezaho cyangwa niba wabanza ukarangiza
ushobora guhita ubikomerezaho tukaza wenda kugaruka kuri ibyo bindi by'amateka yacu kuko turi ku mateka twibutse abantu ko turi ho mu kiganiro igice cya kabiri u Rwanda ruzibuhora rute ingoma z'udutsiko igice cya kabiri aho turi ho twibaza tunasubiza twibaza tutese FPR de Mike Kagame yaba yarashibutse ku mbuto za rucunshu y'agatsiko kabega babakagara nibyo turi twibaza ariko turatanga n'ibisubizo tumaze kubona ko nk'utundi dutsiko twabanjije FPR de Mike Kagame ako gatsiko kadukanye n'ingeso yo guhanagura icyari gihari cyose gahanagura ibirango byose bya leta yariho mbere ndetse n'ibindi bintu biranga amateka harimo abategetse kiriya gihugu kuko bagitegetse cyose burya ntabwo siba amateka uwategetse wayategetse ejo niharamuka ubutegetsi habaye impinduka ntabwo kuvuga ngo Kagame ntiyategetse ngo ntiyabayeho kuba ari ukujijisha kuba ari ukuma amaso mu by'ukuri igihugu ikindi cyo mbere yo kugira ngo wenda tugaruke aho ngaho ntituze kwibagirwa kureba ukuntu hari icyo kibazo cy'amateka kijyanye n'uko kurandura nyine ibyari biriho ndetse n'imico yari iriho itari na mibi bakabirandurira kuyikuraho gusa ariko ndagira ngo mu kuza guheruka tuze kunibuka yuko harimo abagumanizo za nostalgique abantu bagumana irungu nyine z'ibyahise bamwe bakaba batekereza ko bazagarura imeri ndetse wenda bakimuka bamwe baravuga ngo bashobora no kwimuka n'umuhungu wa Habyarimana nabo bariho nari ibyo uko mbizi hakaba harimo nabo ngabo barerekereje ngo kuzagara ubwami kabone nubwo Kagame yabapfutse nabo yabishe urupfu muri kino gihe bakaba nyine bapfaye bafite ipfunwe ariko hakabaho navuga bati impinduka yaba gukuraho Kagame gusa none FPD imari igakomeza muntu yandi magambo umututsa agakomeza nyine ari ku ngoma ari we wenyine wikubira byose utanga byose ibyo byose nabyo ndagira ngo tuze kurangiza ikiganiro tubivuga ntibitakubuza none ku kuganira kuri cya kibazo cy'amoko uko yarateye ndetse hari n'ukuntu nka twagira mu ngo kivugaho wenda twazana yo kumuha akanya tukumva ibyo yabwiye RCP ya Claude Murindi nawe mu kwezi kwa kabiri ijambo riryaho
ya urakoze kuko kuri ibi by'amoko nyine y'abanyarwanda abanditsi banyuranye cyangwa abashakashatsi banyuranye ayo bahurizaho ni berekana amoko nka 18 aho kuba ayatatu tuhora nyine ayatatu ahora ahanganye na kwahanganye n'abiri gusa abahutu n'abatutsi abatwa nta wababeshyira ngo bwe ngo hari ubahanganye nabo muri ayo moko rero bavuga bakageza kuri 18 harimo ababanda abacyaba abega abenengwe abagesera abaha abakono abanyakarama abanyiginya abongera cyangwa se abungura abashambo abashingo abashingwe abashindi abashinga abashyita abatsobe n'abazigaba muri nko mu nyandiko za Padiri Alexis Kagame nyakugenda Padiri Alexis Kagame wanditse cyane ku mateka y'u Rwanda no ku ngoma nyiginya wavuga yuko we yavugaga nyina moko 15 ni ukuvuga harimo ayatavuga muri ayo yandi navuze atatu ariko we yavugaga mu 15 akavuga ko muri ayo 15 akayakubira mu moko mbese mu makinda y'inkomoko abiri ingenzi hakaba abo yita ibimanuka n'abandi yitaga abasangwa butaka noneho kuri we ikina nk'umoko yita ibimanuka rikaba ryari ririmo abashambo abahondogo abungura n'abasita naho iryo yitaga abasangwa butaka rikaba ari itsinda ryarimo amoko y'abega asindi abagesera abazigaba abasinga abacyaba ababanda abenengwe n'abongera birumvikana uko ayo moko nk'uko nyavuga gutyo abanyarwanda twese turayagabana twese ugasanga mu batutsi harimo ariya moko yose ukayasangamo mu bahutu ariya moko yose ukayasangamo ndetse no mu batwa ariya moko ukayasangamo amoko wasangaga yihariwe n'ubwoko bumwe ndavuga ubwoko bukuru ubwoko bunini amoko wasanga yihariwe n'ubwoko bunini wasangaga ari make cyane andi yose wayasangaga hose ndetse ugasanga yenda se hakabaho usanga abanyiginya ari benshi mu bahutu cyangwa se ari benshi mu batutsi kurusha uko ari benshi mu bundi bwoko bugari numvaga yenda ari icyo ngicyo navuga kugira ngo mbese nerekane yuko mu by'ukuri amoko duhuriramo nk'abanyarwanda nayo ngayo 18 niyo moko duhuriramo nk'abanyarwanda noneho hakaba nari amoko makuru y'aba abatutsi abahutu n'abatwa hakaba nayo moko kandi hakaba hari ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko ayo moko cyane cyane abahutu n'abatutsi barashyingiranaga bagiye babyarana kugeza no mu butegetsi bukuru bw'igihugu kugeza mbese no mu bami no mu bagabikazi nk'uko nabisobanuye hejuru ndumva ari icyo nashaka gusobanura kuri ibyo ngibyo ngo nsubize abari bambajije
icyo kibazo urakoze reka twumve gatoya na twagira mu ngo uko abivuga uko yabibwiye umunyamakuru muri Ndahabi ku itariki ya 19 z'ukwa kabiri 2018
hari abaja kuko ikintu abantu batari bumva ni ikintu kitwuje
ngo ni iki
ikintu kitwuje ni umuntu ushaka kugukoresha akagukoresha igihe ashakiye haba ijoro n'amanywa akaba yanagukubita akaba yakugira imbwa kandi wari umugabo ukabona mukorera
nicyo wakoze ntugihemberwe
ntugihemberwe cyane cyane aho ngaho kuko esclaves ni iki muri France abazungu baraje bafata abacakara barajyana abantu babajugunya muri Atlantika abandi bakajya babagezayo barubaka ariya mazu ya Washington yose ubona amenshi harimo iriya nzu bita ngo Maison Blanche harimo bimwe bindi bya paroma biba byubatswe n'abirabura gratuitement no mu Rwanda ibyo bintu byari biriho iyo situation ni ukuvuga remezo abazungu baje ntibabivanyeho baravuze ko bikomeza ko bazanira ahubwo u Rwanda rutegekwa neza harimo abantu barebare nibo bategeka nibo batunze harimo n'abandi bari mu rugero ndetse harimo n'abandi bita abatwa abo batwa bo rero ugomba kubyitondera kuko umutwa yavuye muri Cameroon aba yitwa umutwa akazagera muri Mozambique nta ariko ntabwo ushobora kujya muri Mozambique ngo ubabwire umuhutu cyangwa umututsi ngo bumve ibyo ari byo niyo mpamvu rero mubwira ko ibintu byatakase ari ukubyitondera
muri make twumvise ibintu utugaragariza nk'ibitari bikwiye hagati y'abanyarwanda uko bari babanye n'ubutegetsi uko bwari bwifashe noneho hari ibintu mu muco nyarwanda mu murage abantu bavuga byari byiza mbere y'umwaduko w'abazungu kuko ubwo niho twari tugeze
byari biriho ni ukuvuga ko abo mwita ngo ni ibyihuture gusa ko babyumva ko ari ibyihuture bumva ko bagiye mu rwego rw'abatutsi ntuzavuga ko abahutu n'abatutsi batakingiranaga wowe uzasome neza usome ibyo bita amoko mu kinyarwanda ibyo bita abega ibyo bita abanyiginya ibyo bita abatsobe n'ibindi nk'ibyo uzasanga abanyiginya bamaze gufata u Rwanda naho basa naho umuntu yavuga ko barukontorora kugira ngo barukontore ibyo bagezeho nuko bashingiranye n'abahutu ababo bashingiranye nabo ni mu bwoko bw'abasinga abasinga b'abarenge barabashingiye bageze ku mwami w'icumi ibyo ntabwo abantu bakizi abana babyaranye se n'abo bami babyarana nabo bahutukazi bashingiye uko ariko babita babahe ni bande ni abo ngabo barimo bagurungana ngo ni abatutsi ngo bafite amazuru ngo agororotse ngo kurusha abandi ngo barazira ngo uko basaga ariko uko basaga sinzi icyo bashaka kuvuga icyo ari cyo abo ngabo gushyingirana kugeza ku bwoko bw'umwami wa cumi wo mu ngoma y'abanyiginya nibwo bagiye mu yandi moko bajya mu bakono ariko noneho bihata cyane abega icyo nzi ni uko abega bavuga bati tugomba kugabana ubutegetsi kandi kugira ngo tugabane ubutegetsi namwe ni uko mugomba kujya mudushingira uzi ko umugabekazi ari umuntu ufite icyubahiro gikomeye i bwami ni we wenyine ushobora kuvuguruza umwami kandi akamuvuguruza mu ibanga
barategekanaga
bihinduka bityo twebwe twakuze naho tuzi ko abega aribo bashingira abami ibyo byo ni ibintu byanditse no mu bitabo bya Alex Kagame wabisangamo ibyiza rero ibyiza ni uko ayo moko tuvuga ubu ngubu ntayabagaho kuko nanjye ni umututsi w'icyatwa cyangwa se nkaba ndi n'igikomangoma ngabo ngabo ba Kagame na bene wabo ntabwo ushobora gushyingira umuhutu rwose mvuze ukuri cyangwa ushobora gushyingira umuntu uzambera umwana isuka ngo ahinge avome avuye iwanjye yari afite abamukorera ariko wowe nawe ufite class nk'iyanjye uratunze umwana wanjye azanywa amata ufite abagaragu umwana wanjye azajya gutema ibitoki cyangwa se ngo ateme ubwatsi umwana wanjye azajya gushaka urukangaga rwo gusasa ngomba kumugushingira
nagira ngo rero Sixbert tugana ku musozo tumaze isaha n'iminota 18 muri kino kiganiro hari byinshi byo kuvuga hari ibyo uhuza na Faustine Twagiramungu kuri ya byamu uko yashyingiranaga uko mbese abagabe kazi kugeza nko ku icumi bagiye bajyaho noneho hakazaho ikintu cy'ubutiriganya cyabayeho kivuye kuri utwo dutsiko twabega n'abandi cyane cyane abega ibyo twabyumvise hari aho avuze ati hari ibintu bya karase nyine nka bimwe bivuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya ko ugomba gushingira nyine nawe umuntu muri mu rwego mu kibazo rero ujye mbona ni gikomeye muri ibi byose ni uko uwibye abandi akoresheje imbaraga za gisirikare no kuriganya akabiba akabatwara utwabo twose nyuma yitwa ko ari karase supeye bityo rero akaba nyine batakireshya n'abandi urugero natanga uraruzi warebye uko uhere kuri Kagame ubwe uko bari abantu yego bari baribye n'ubundi bagiye basahura hirya no hino ariko bageze Kigali nibyo bariraho n'amasani bariraho ayo basahuye hirya no hino muri ayo mazu yacu imodoka arizo basahuye muri izo zacu amazu babamo ayo basahuye muri ayo yacu none nyuma y'imyaka 24 gusa habayemo gatsiko kikubiye byose kae n'ubu kakiba kugeza ku miti ku mirimo y'abaturage ese ejo tuzakubahe tuvuge ngo nta kujya kuhashaka guko ngo amaboko atareshya taramukanya cyangwa se ahubwo kagomba guhanwa kuko ibyiza ni ibisahura no kenshi kasahuye kanishe banyirabyo ijambo ni ryawe
urakoze ubundi ubutegetsi bw'akazu ubutegetsi bw'agatsiko akumenyene nageze kuvuga ko buba bushingiye ku haba hari inkingi ya mwamba noneho hakaba hari ikintu umuntu yakwita nk'umwashi imbariro zihagaze zose zihuriraho noneho urubariro ruvuyemo iyo ruvuyemo ntabwo rutuma inzu idakomeza guhagarara iyo nkingi ya mwamba y'ubwayo ishobora kumungwa cyangwa sikana ikagira n'intege nkeya kubera ko ibyo yikoreye bigeraho bikayiremerera ikaba yagira cyangwa ikaba yanatebera mu butaka niho ahaba ingorane noneho inzu ikaba aribwo ishobora guhirima mbese ishobora kugwa hasi ibyo rero yena nahera bashyingiranaga ibyo ntabwo nabitindaho cyane kuko niko byari bimeze mu mico ya Kinyarwanda abahutu n'abatutsi barashyingiranye kuva kera cyane nerekanye ko n'ibwami naho byari bihari ahubwo ingorane zihari nuko nyine muri iki gihe usanga nyine leta ya Paul Kagame iriho yigisha kira kintu cy'uko hari ubwoko bw'abagome hakaba n'ubwoko bw'abeza banarenganye ariko noneho bakibagirwa
ko ni ikibazo gikomeye komeza
bakibagirwa ko hari umuco w'abanyarwanda ukomeye cyane nahoze nganira n'umuntu ambwira ikibazo cy'abacitse ku icumu bo ku Kibuye bamwe mu bacitse ku icumu baho nyine umuntu yahoze ambwira ati hari abantu bacitse ku icumu aho ngaho nyine nk'abari abasore bageze igihe cyo kubaka urugo bashaka mu bantu bari baziranye kubera ko batutsi barishwe ku bwinshi rwose mu karere ka Kibuye ku buryo abo bari baziranye bashobora gushakana n'abahutukazi biza rero kubabera ikibazo kubera ko gushaka mu batutsi baturutse muri Uganda ntabwo ntibyabakundiye kuko abo ngabo ntabwo babiyumvagamo ntabwo byabashobokeye abaturutse mu Burundi cyangwa muri Kongo nabo ubwabo basanze badahuje imico ku buryo nyine ntibyaboroheye nyuma rero kuvuga uti hari ubwoko bw'abagome n'ubwoko bw'abantu beza ni ikibazo gikomeye cyane kuko ubyigisha burya nta n'ubwo yenda we abayireba icyo gihe yigisha ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri ibyo bintu biragenda bikagera ku munyarwanda wese yaba umuhutu yaba umututsi buri wese bimugeraho kubera ko buri wese ntabuze ahahuriye n'undi muri ayo moko ari byo byo gushyingirana n'ibindi abantu bafite ahantu henshi cyane bahurira ku buryo rero kwigisha ikintu nk'icyo cy'uko hari ubwoko bw'abagome n'ubwoko bw'abeza kiriya ni ikibazo gikomeye cyane kigaragaza ko nyine buriya butegetsi kiriya ni kimwe mu bizamunga buriya butegetsi bw'agatsiko ndumva muri iki kiganiro nyine mu byo twavugaga kureba intege nkeya cyane z'agatsiko n'icyo ni kimwe mu mungu zizagahirika ikindi hakaba na kiriya navuze cyerekeranye na ya nkingi ya mwamba imwe inkingi imwe ibintu byose biba byubakiyeho nabyo ugasanga ari ikibazo ikindi noneho ugasanga n'ibyo abantu bavugaga baharaniye hari umuntu wari umeze nk'umukinnyi urariye wa mukinnyi urarira agatsinda igitego hari uwari urariye ibyo byose ahita abyitwarira abigira ibye ku buryo insinzi yabaye iy'umuntu aho kuba iy'abantu bari muri FPR inkotanyi aho kuba iy'abantu barwanya urwo rugamba aho kuba iy'abanyarwanda intsinzi yabaye iy'umuntu umwe n'akazuke numva gahinda ari ibyo nakongeraho aho ngaho sinibuka ibindi warumbajije wanyibutsa icyo
wavuze ko uko kugerageza gutanya abudashoboye gutanya no kuvuga ayo moko magari nk'uko kariya gatsiko kabigenza ko ari ibintu bitazakorohera nabyo biri mu bizakabirandura ariko nagira ngo nibutse yuko ako gatsiko kagiye gakora ibintu mu rwego rw'urugomo no gutanya abanyarwanda ndetse n'abo mu bihugu biduturanye kagenda kenyegeza umurimo umoko urugero natanga mbere y'iriya ntambara mbere y'uko kariya gatsiko ka FPR DMA Kagame kaza ntabwo ari uzi abanyamurenge ntabwo ari ubazi wende wari warabumvise ariko gihe ntabwo nari narumvise kabone n'ubwo nakuriye ahatari kure yabo ariko sinari narigeze mbumva abahema n'abarendu sinzi niba wari warigeze ubumva birwamaranango bamwe ngo bameze nk'abahutu abarendu abahema ngo bameze nyine nk'abahima b'abatutsi n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibyo byose rero nabyo umuntu yavuga yuko ari imbuto mbi ari uburozi bw'ejo bityo rero u Rwanda ruzibohora gute ingoma z'udutsiko bisaba kubasha gusana imitima aho bagiye babiba uburozi hari abahema hari abarendu hari abanyamurenge n'ibindi nk'ibyo ngibyo abose bakagaruka mu nzira y'ukuri mu nzira y'imibanire nyayo mu nzira y'ukuvuga ko ayo moko yose ari bene kanyarwanda nk'uko n'aya ndirimbo twatangiye tuyumva ya Masabo mbese nk'uko tunabizi mu mateka yacu ikindi cyo biraza byiyongera ku by'utundi dutsiko twabanjirije kariya gatsiko ka FPR DMA Kagame twakoze aha natanga urugero rw'agatsiko ka MLNDCD nako kabibye uburozi bukomeye cyane nako kashyize uburozi bukomeye cyane mu Nyarwanda uburozi hagati y'abakigali n'abanyenduka dore ko iyo bivuze rimwe n'imwe bakwanjama ngo niwo bizanye kandi uvuze ko nyine ubwo yapfuse w'umwishe ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye cyane ndetse kinatuma kuba rwasha kurwanya kariya gatsiko kandi gashya bigorana nagira ngo rero mu gusoza mu kugana ku musozo rwose ugira icyo wavuga kuri ibyo bibazo aka gatsiko kagiye kabirwangano kanarenza imipaka y'u Rwanda byikubitira ku yandi macakubiri yari asanzwe hagati y'abanyarwanda haba hagati y'umoko magari haba no hagati y'uturere hiyongeraho mbese n'indimi z'icyongereza igifaransa wenda bakongeraho n'ibindi jambo niryaho
urakoze ni ngombwa agatsiko kugira ngo gakomere kandi gakomeze kwigwizaho ibintu byose kabiba urwangano kugira ngo gace ibice mu bantu badashobora kumvikana kuko gatsiko ibanga ryako nuko kabuza abantu kuvugana kwegerana kungurana inama niko FDM ikora ni nabyo navugaga no ku gihe cya za rucushu nyuma ya rucushu naho kwa ngo abantu babe bari hamwe bungurana inama bagire bate cyaraziraga mwarashiraga iyo mwabikoraga agatsiko rero kugira ngo gakomeze kanyunyuze imitsi y'abantu bose kabahindura abacakara buri wese usange imibereho ayikesha ku gatsiko ni uko agatsiko kaza n'inzangano hagati y'abantu kakarandura indangagaciro bagenderagaho noneho kakabashyira mu gihirahiro bityo bakabona ko agatsiko ariko konyine gashobora kuzana ibisubizo mu Rwanda nta kundi agatsiko kazategeka kariya kazu nta kundi kazategeka katagiye gaca ibice mu Banyarwanda ku buryo n'abo ngabo no kuvuga ngo aba baturutse aha n'aha ngo bari barahungiye i Buganda aba bari barahungiye mu Burundi aba bari barahungiye aha n'aha nabo ubwabo akazu karagenda nabo ubwabo kakabacamo ibice ugasanga abari barahungiye Uganda hari abari Zanakivale hari abari aha n'aha hari abari aha n'aha ugasanga bose ntabwo bafite ubutoni bungana imbere y'akazu kimwe no kuvuga ngo baturutse bari barahungiye mu Burundi nabo ugasanga hari abamushiha hari n'abandi n'ahandi ni uko nabo bari muri Congo nyine hari abari muri Congo bavuga ikinyarwanda hari abahahungiye kandi ariyo nkomoko yabo aho ngaho kandi ukabavuga ikinyarwanda bo nabo barahari atari abantu bahunze nabo rero usanga hagati yabo haragihaza ibibazo kuko nk'abanyarwanda nk'abantu bavugaga ikinyarwanda muri Congo muri Kivu ya ruguru nk'abo wavuze baba ndumva ari bariya b'abarendu n'abahema kuko bariya abantu bari bahuriye nyine hari imico bari bahuriyeho bafite ukuntu babanye ariko badashyamira izi ntambara zo mu Rwanda zarahageze z'abacima ibice byararangiye nabo basubiranyemo baramarana n'ubu ngubu usanga bamwe bagiye bazihabwa n'u Rwanda abandi bazihabwa n'abandi ariko uko biri kose usanga nyine ko ka gatsiko gafite ubutegetsi mu Rwanda kaba gakwiza inzangano hirya no hino kugira ngo gashobore kuhagira amaboko kugira ngo nikaramuka hari gafite icyo gakeneye kuri aba nawe kabahamagare kati mufite intege nkeya cyangwa se aba bandi bazabamara twe tuzabarwanaho dufite imbaraga bityo bagashobora kubakoresha nge mbona rero iriya politiki y'urwangano y'inzangano hirya no hino ihereye nyine no mu gihugu mbona iriya politiki y'inzangano ariyo politiki ikomeye cyane agatsiko kubakiyeho kugira ngo gashobore kuguma ku butegetsi kugira ngo gashobore kongera imbaraga zako kugira ngo gashobore gukomeza gusahura naho hirya no hino kuko n'izo nzangano ku gatsiko kagenda kabiba naho hanze bituma gashobora kugera ku mutungo uhari noneho kandi ugasanga nahoze nkurikira abantu bose bavuga ibyerekeranye na n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ava mu gihugu cya Congo muri kara gace kegereye u Rwanda ko wa mugani ari abo abakorana na leta y'u Rwanda ari n'abadakorana nayo bose abari muri ibyo byo gucukura amabuye y'agaciro bose ubucuruzi bwabo hari ukuntu bugenda bukanyura mu Rwanda bose baba ari abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda baba bavuga rumwe nayo n'abakorana nayo bose yamabuye bacukuye hari ukuntu agenda akazenguruka akazagenda akanyura mu Rwanda Rwanda rugakuramo nyine ndavuga agatsiko kari kuri ku butegetsi mu Rwanda kagakuramo inyungu ni ukuvuga rero ko guca ibice hirya no hino bifasha agatsiko bituma abantu batashyira hamwe ngo bashobore kuganira ku burenganzira bwabo bashobore guharanira ubwisanzure bwabo numva rero iyo politiki agatsiko ntabwo kazayicikaho ariko nanone uko umuntu na kuko abantu bagenda baca uduce mu bandi babashyiramo inzangano bigeraho bikagira bigahagarara kuko nta kintu na kimwe kitagira iherezo ariko ibyoheza hangiritse byinshi cyane nk'ibyangiritse mu Rwanda no mu karere hapfuye abantu batagira ingano abantu bapfuye mu Rwanda no mu karere bamwe berekana imibare igera kuri za miliyoni 6.78 ni ikintu gikomeye cyane kandi ugasanga ni ikintu kibabaje kubera ko abanyarwanda twese icyo kintu kiratureba abana bacu bazakibazwa mu myaka iri imbere n'abana babo bazabibazwa kubera ko abantu bariho bapfa muri kariya karere usanga abanyarwanda tubifite mu ruhare byanze bikunze ikiro ni ikibazo gikomeye cyane kizatuma abadukomokaho bazishyura iyo myenda y'ayo maraso ariho ameneka mu karere kandi amenwa n'abanyarwanda cyangwa se amenwa mu bintu abanyarwanda bafite mu ruhare nagira ngo rero nshimire abakurikiye kino kiganiro kandi nisegure ku bo tutashoboye gusubiza ibibazo binde babajije kubera ko ibibazo byagiye bikorwa na bagenzi bacu nkaba numva twazabigarukaho mu biganiro biri imbere kuko iki kibazo cy'agatsiko ni ikintu gikomeye cyane agatsiko umunsi abantu bagasobanukiwe neza bakumva imitegekere yako bakumva imikorere yako bakumva amahirwe gakoresha kugira ngo buri wese ikamwereke ko agafitemo inyungu ibyo bintu ni byiza ko bisesengurwa kugira ngo abantu mu kwibohora abantu baharanira bazamenye icyo bibohora icyo ari cyo ariko ingoye ya mbere umuntu yibohora nimuboshye we ubwe n'ingoyi ubwe aba yiboshye haba ari mu mitekerereze ye no kwanga kubura amaso ngo arebe kure ageze kure cyane no kwanga kureba ngo arenge ubu buzima ariho atekereza ubuzima bw'abana bariho bavuka ubu ngubu n'abazabakomokaho nigeze gutanga urugero mu kindi kiganiro rw'umuntu utera igiti atekereza ko icyo giti kizera mu myaka 100 cyangwa 100 iri imbere icyo gihe azi neza ko azaba yarapfuye ariko akagitera avuga ati abazaba bahari imbuto ziva kuri iki giti bazazirya natwe rero dukwiye kubura amaso tukareba kure tukareka gukomeza guhigana abanyarwanda bapfuye ni benshi cyane abanyarwanda batotejwe ni benshi cyane rwose ni byiza ko umunyarwanda ahari hose yaba ari uri ku butegetsi bw'akazu yaba ari uri mu mashyamba ya Kongo yaba ari n'undi uri impunzi hirya no hino azirikana icyo kintu cy'uko abanyarwanda twarababaye bihagije buri wese arebe ikintu cyatuma iyo ngoyi yamazanye buri wese atekereza ikintu cyatuma akarengane mu banyarwanda agacika inzangano mu banyarwanda zicika kugira ngo nibura ibyatunaniye abadukomokaho bazashobore kugira aho bahera batera intambwe iganisha ku mahoro arambye hagati y'abanyarwanda
ndagushimiye cyane Sixberry ndagushimiye mu mwanya wa ushuti za radishakwe kino kiganiro cyari igice cya kabiri cy'ikiganiro u Rwanda ruzibuhora rute ingoma z'udutsiko twabonye ko FPRDM Kagame yashibutse rwose ku mbuto za rucunshu y'agatsiko kabega babakagara ko ingeso zayo hari aho zinahuriye n'utundi dutsiko twayibanjirije mu gusoza rero kino kiganiro turabashimiye Yewe Joseph Ngarambe wakibateguriye na Sixwell Musanga Mfura umutumirwa mukuru nshimiye cyane nongeye gushimira cyane FPRT turaje hambere nyine mbere itarerekana nyine ukwisa nabi cyane iti turaje nta rwango ku mutima nta nzika z'ibyahise hari indirimbo nziza cyane twakundaga tutaramenya ko ari abarozi basabasa bati turaje ntabwo tuje gusahura iyo ndirimbo rwose nko kubanyega no kugira ngo ejo hatazaza umuntu tubeshya atabanje gutanga za garanti na nyazo reka tujye tuyishyiraho tubibutse ko ari abanyabinyoma kubatatiye ijambo bari baragize ku banyarwanda